Yo, it's in Chawaja. Wagaye watulu kusha but bond swawa tash.
Nima sebenza Monday to Sunday but
kazi isa tash.
Mpazila evi mpazila bana badia but
evi isa tash.
Nchitila bana nchitila evi ya wame
but isa tash.
Nima zifunza ni kankala wae mkazi
isa tash.
Okelelo na believer kuti
kazi isa tash.
Nima mvela cheku bantu kuti
kazi isa tash.
Manjilelo na zionela
kazi isa tash.
Ti
yo, mukazi isa tash.
My name is Hippo Boy, I'm an artist and they call me Nyangu. Well, mumu vilimba ndiye mutoka katu takatu. So try to understand inga fika bondi 03. Cause mweo mumu 03 ndiye mwe mchoka skufi. Kulima bills is esko manzi futu pa bondi mutete. Ambuya kumuzi wafuna city na kemiko kutiba limite. So nikafuno nkala no pushinga mapine buche vinga chitike. Kosa ganiza nika fika bondi maleti shineze kumahule. Zaki landra nipanga future ya wana, nzaka leka ikawama. Sinza kaleka kusakila mpaka na future kanu kilenga tinsha wama. So try to understand inga fika bondi 03. Cause mwe umum 03 ndiye mwe mchoka skufi. Nima sebenza Monday to Sunday but
kazi isa tash.
Mpazila evi mpazila bana badia but
evi isa tash.
Nchitila bana nchitila evi ya wame
but isa tash.
Nima zifunza ni kankala wae mkazi
isa tash.
Sengilelo na believer kuti
kazi isa tash.
Nima mvela cheku bantu kuti
kazi isa tash.
Manjilelo na zionela
kazi isa tash.
Ti
mukazi isa tash.
I got a friend, I call him brother. Jobu yake ni au conductor. Sakila drama, sakila kapto. Wande naka kuleko kanta. Safuno panda, voka takate akana. Safuno gwila mankwala. Manje madamu wake pressure ama mubasa siwa mizani. Hello guy, bondi daily ama choka 04. Aendo longa first bus alongeko wakuma Soweto. Aka kumboka saenda bondi aenda kutia bazeko. Muzaki ama mubasa katiaksi kutia balance marento. So try to understand him, magafika 03. Cause mwe ujam 03, ndiye mwe mchoka rent fee. Say, try to understand, akafika bondi 03. Cause mwe mujam 03, ndiye mulisku fee. Nyangu
exclusive from